Welcome to my world. Yeah, Bunk Records.
Yeah.
Check it. Madawa na shinda njia alafu mshiwa pochi nene. Napokaa kuna visa ndo siseme. Kuna nyumba zinataa ila ndo zikosi umeme. Wazo anapiga changaa ili mida wapige unyenge. Oh, tofauti but the same old shit. I be out there with the same old click. Wachuba wachikuloa with the same old drip. Same old boy killing with the same old clip. Napotoka napokaa kuna wanga ndo sipime. Watoto na mashine wanangwa kwa na sime. Njona moto kuzime afu nyumbani ni nyumbani. Niketo wapi unyama kangezali wapingine. So dumb city G. Posho city juu Fusulize vivia tufanya kuliza migu. Cause you're everything I am and you're everything I do. Ni pendili mpendili kama mchizi West Zoo. Holla.
1 second I be starting on them. 2 second niko speed na wafukuzia. 3 second watalipe shima jina langu. You know I can do this soldier. Hapo na itaji litagi la wanangu. Nataka kurusha simu na mchezo mtaki kucheza. Kamlevi alekesha baki ngoja bia nyongeza. Kitenda wili wanakata kwao wanakti maisha mazuli.
Wasani wa bongo flavor.
Enaga kupoa ni forward beki. Hata mkipoa mindo muda kuchomoa bet. Nisha wambia siku mkiona metoboa. Hakina wambia ni home unaenda kubomoa. Na nitajenga bank.
Nyumbani ni nyumbani.
Nyumbani.
Hata kama vicheka.
Nyumbani.
Nyumbani ni nyumbani.
Nyumbani.
Hata kama vicheka.
Nyumbani.
Karibu hapa ndo nyumbani. Chua kuna ukibanwa nenda vichakani.
Nyumbani.
Karibu hapa ndo nyumbani. Acha dirisha wasifeni ipo kwa jirani.
Nyumbani.
Kuja duniani umekuwa kama gifted. Kupaka taho maze bonge la mistake. Hata wana squeeze wapi high. Umebadili jina. Sasa unajiita Mr. Social Distance. Bwa mdogo unakwama bwa mdogo. Choki moja bafu la nyasi bwa mdogo. Huku ndo kwenu bwana usipale tenyodo. Ishi na watu fresh juhia bwa mdogo. I proud to be Shaitan boy. Napotoka baba stars kisha chata 9-4. Leo narusha mangoma na wana na enjoy. Hashtag iwakilisha na wacha oi.
Napokuwa maskan tunabow so tiny. Yapo life letu siyo like bossy. Kwa akili za mtan leo tuna close deal. Tumezani tumechill na mabossy. Yeah toasting keep it real. Na wanangu OG yani toka day mosi. No of course siwa huni tuna date na nja. So west kutu si mangia misosi. Ya unyama ni mupata Shaitan. Niladikwa last king atoke Shaitown. Siku nikivuta gram itadondoka Shaitown. Kama kuna maisha bada kifo bado ntazaliwa Shaitown. Wagi mix tu uchungulie kifo. Kwetu kuna beast beast huko kuna pistol. Hatuna cha kupoteza mana tumezaliwa hatuna. So we don't kiss ask for your info. Simple.
Nyumbani ni nyumbani.
Nyumbani.
Hata kama vicheka.
Nyumbani.
Nyumbani ni nyumbani.
Nyumbani.
Hata kama vicheka.
Nyumbani.
Karibu hapa ndo nyumbani. Chua kuna ukibanwa nenda vichakani.
Nyumbani.
Karibu hapa ndo nyumbani. Usijewa shabange mwenye kiti ndo jirani.